nisha kuoga. Na kama penzi ndiredia, ruksa zidisha kuniroga. Katoto sura mashallah, uwacha ni kusifie. Sijajaliwa pesa ila kibaji, so acha ni kuimbie. Mimoyo chapa chapa, nimelo alo. Saseme nini sasa, wako ndo nshakuwa. Ni kwa koti la lila, nimelewa lewa. Nilipoteza dira, ukanweka sawa. Mwenye rangi ya dimu, sangita. Metro black ikala
Chelsea down.
Yeusi kabisa, siyo ya Carolite.
Chelsea down.
Karangi kake bomba, kama mka. Yeah, Chelsea down.
Chelsea down.
Ila nimena sabara, kwake Chelsea down.
Kupenda Chelsea down.
Zako moyo kilema nipe magongo na mini tembe. Saya sijema sinema ukafanya wanizome. Zile raha unazonipa mwenzako minazidiwa. Sijamanisha upunguze ziongeze, nizidi changanyikiwa. Kwa konta baki ngia kusita kibota, nifungie kama teja na sopa. Au kama mtoto na pota, hata ukichelewa mintangoja. Nimekupa vyona masivi, masters EHD. Sio diploma, baka degree. Mana nakupenda hivi. Mwenye rangi ya dimu, sangita. Metro black ikala
Chelsea down.
Yeusi kabisa, sio ya Caroline.
Chelsea down.
Karangi kakibomba, kama mka. Yeah, Chelsea down.
Chelsea down.
Ila nimena sabara, kwake Chelsea down.
Nakupenda Chelsea down.
Kondo nshakuwa
ni kwa koti.